baby ninaomba usikasirike.
Baby smile.
Tena na tena.
Smile.
Oh baby.
Baby smile.
Nikikuti niambie usinune tena wewe.
Baby smile.
Mine. Smile.
Smile.
Smile baby.
Smile.
Tena another smile. Ata saya shide una smile na mi. Sikujua nitapata kule ananipenda kama wewe mami.
Siku zinasonga bado weni yule yule haubadiliki.
Menendo na matendo bado tu ni zile zile hazibadiliki. Nakupenda tu wewe, wale wengine sitaki ni vichete.
Ulizalie wanange tupendane na wewe milele. Ulizalie wanange tupendane mimi na wewe milele. Tupendane baby. Tupendane na wewe milele.
Baby smile.
Nikikukosea baby ninaomba usikasirike.
Baby smile.
Tena na tena.
Smile.
Oh baby.
Baby smile.
Nikikuti niambie usinune tena wewe.
Baby smile.
Mine. Smile, smile baby.
Oh,
mapenzi ni raha. Mijapo mnapendana kwenye shida na raha. Pipimie nishapata kule yananipenda siku zote mama.
Naomba vumilia nikilia hapo hapo usikate tamaa.
Mimi kwako nimejata mtoto wa kiafrika kupoa mama.
Furahi nikiwa na wewe asononeka ukienda mbali.
Furahi nikiwa na wewe
ukinyamaza mimi naumia.
Na furahi nikiwa na wewe
ninapenda ukismile.
Na furahi nikiwa na wewe baby baby baby.
Baby smile.
Nikikukosea baby ninaomba usikasirike.
Baby smile.
Tena na tena.
Smile.
Oh baby.
Baby smile.
Nikikuti niambie usinune tena wewe.
Baby smile.
Mine, smile,
smile,
smile baby.
Oh my baby I love you. Sitapenda siku zote we mbali na mi. Do you know that I need you? All the rest of my life nimekupa baby. Sijawahi kupendwa kisi huyu mtoto ananipenda mimi. She used to drive me crazy mpaka nikimkosa ananumiza kili. Nishampenda silani umbo lake mzuri si msare mimi. Cause wewe ndio wangu ooh. Wewe ndio wangu mama. Wewe ndio wangu ooh. Wewe ndio wangu baby.
Baby smile.
Nikikukosea baby ninaomba usikasirike.
Baby smile.
Tena na tena.
Smile.
Oh baby.
Baby smile.
Nikikuti niambie usinune tena wewe.
Baby smile.
Mine. Smile,
smile,
smile baby.
Baby smile.
Nikikukosea baby ninaomba usikasirike.
Baby smile.
Tena na tena.
Smile.
Oh baby.
Baby smile.
Nikikuti niambie usinune tena wewe.
Baby smile.
Mine. Smile,
smile,
smile baby.